easy.
Now be easy.
Come at them, munju them, come at them, beg it in high. You know, come at them,
come at them, munju them, come at them, beg it in high. Jamani, come at them.
Una wa mzimiti, toto livonga, kogna mati. Baby, natamani, nikubite kama kiki. Sorry, niko too straightforward. Sinaga time ya kusleki. Surely only you need a hoa. Sinaga time ya kusleki. Kukuona ni kama komedi, yeah. Napopona usiku lazima mechi. Wakiet kwangu ni kama komedi. Kukuwacha ngumu kama mzengu na kivuli, yeah. Karibu home na ukigam. Add a little lika tu ya ginger. Leo stingo ni deadly. Utadhani mininja leo sitaki ujinga. Surely tukutane to drive around in a BM. To land home like it to 9 PM. To pick a cinema back at 11 PM.
Shuri wa kule na
apo wa DM.
Shuri BM. Shuri.
Shuri.
Shuri BM. Shuri. Nisepe, mana, tatizo wewe. Uridhiki, unirikula tamu. Uridhiki, unirikula tamu. Usinune mshamba mapenzi, kwe mapenzi, kukwacha siwezi. Kwako mini na mwaga dola. Kiuno chako kina niko mowa. Na kiutani utani, ukingusa hani, my love line.
Kwako mini na mwaga dola.
Na ukikam, add a little liquor to your ginger. Leo stigo ni deadly. Utadhani mimi ninja vile na ipiga. Shuri tukutane 8 PM.
To drive around in a BM.
To land home like it to 9 PM. To pige cinema mpaka 11 PM.
Shuri wakule
apo kwa DM.
Shuri BM. Shuri.